King.
Zedwalk.com.
Tana. Yeah. Malume.
Tunagombe cheers to contana sometimes kwenye crib, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. You only live once, so nyonge kwetu, no way. Cheers to contana sometimes kwenye crib, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. We only live once, so nyonge kwetu, no way.
Gangsta, oh yeah, ni King Tana. Sijili na vijume shajipata mtamu sana. Gangsta, mindo kuhino dance lama. Cheki bobu na matoza pa mikazo kama spana.
Mikurudi way back, no way. Nisho Brenda Bay, bora mfanya mziki anyway. Nika uza K, mina ugopa. Kuna biashara hazwezi pay. Tusake pesa tuendele kuslay, yeah. Afu squeezing na the house, twini nini kime sip. Fake nigga wazi lala nami kwenye crib. So kama mademu wa town, doto kulala na chibu. Brother bora vige nyeto kama udali
ntaku. Nikikusa hizo pesa miwaga situli. Wataka mpige kiki na mimi situmi. Mwana ni chukia na juwa ni situmi. Wakiuliza huni nani wambie ni shiki.
Tunagombe cheers to contana sometimes kwenye crib, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. You only live once, so nyonge kwetu, no way. Cheers to contana sometimes when you creep, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. We only live once, so nyonge kwetu, no way.
Shelo kwa ni asubuhi likuwa pindi ni mathematics. Mapema tu kusaka pesa hiyo ni adi. Jinsi zangu mlega fuma puli kwenye socks. Akili sita mzungu baili toka school of hard knocks. Hapa mjini kupata pesa vumi leave master. Ili kupata to leave me a mala master. Kitaka demu weka pesa fuma pens after. Kuna machungwa majenza ata ugolo jacha. Kipata pancha ziba faster tuna miadi na mzungu. Pata pesa kula bata ingine saidia na ndu. Usishidane na mademu wa medi wacha uvungu. Weka mkazo kila
Cheers to contana sometimes when you creep, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. We only live once, so nyonge kwetu, no way.
Yeah.
What's up, gangsta? Oh yeah, ni King Tana.
Full flick with you, baby.
What's up, gangsta?
Yeah.
We know that's lama.
The central zone, this is so nigga.